slona midondoko ni unyama wanaungana na naoficha ficha na kikisha na waficha wakinipa future usta nao kitokeza tuma picha picha ndo mana mamenu simweki wazi na mficha ficha bla bla na mock up na drop bars international beginning na all stars doto ni kuwa na mention yenye focus muni ila wallet na cash na top purse kuto kuche mnapigia na vigembe hautopata papai chini ya muembe sasa wejifanya ni chizo wa mirembe uniguse nkuchane chane na viwembe ukari ni mistari mikari na jurikana na hapa ndipo iyo mamistari na patikana miwako inaonekana maunyunyu mengi kwa sana na toka na pisikari na bado
inozerikani kushamizuka 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 watasema tuko bindo 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 serikali kushamizuka kushamizuka watasema tuko bindo 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 bindo
Zima lori microphone file Mr. Rapa Rapa Jeke ruku go mi wali Kala kala kilo wanu bag me Oh waya waya yato sound smelly rappers I'm bara bara They say I'm being rude now cause I flow so kuba They wanna know if I got a car or Uber No don't do that don't you cry I pray to God every day you know how my sin I wanted Only came for one point to missing me Mo sorry me only go silent Mo yeah wag ba tintini tintini Mo tifi ba inje be sweetie Mo hustle be any je ole mi Te ba monkey hinting do re mi Eba mi be fere mi Mo fe jarin case tala ba ba lom pere mi Rap lo npa mi love dino siga Awon te mi shin josi Biti chiba mo ti deno yo shogbo ho ni feje gala mi Awon to ni koni ye mi si wan toro bara ni Go sin ko tele fi mi she me wakon para ni Ibi tamba rap lo e ma lo ko baba ni Tala wo ban a wi Ale we nje ogun nje Lyrics me wala ko Kilon she yin ten be danyo mo She mo zi ma kon she bado Lyrics ton bole nu mi wo Ele gbako Anjono ba mi do kwa mo make a profit A mo imi ti lori ta me ta imi On 4th Street, Zimalori Cypher, on Gomi ni le bongo, on Mwake. Mojem kofu on mi kongo.
Inozerikali kushamizuka, kushamizuka, kushamizuka. Watasema tuko bindo, 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 bindo. Inozerikali kushamizuka, kushamizuka, kushamizuka. Watasema tuko bindo, 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 bindo.
Asubuhi na 100 push-up. Fruits no mafuta, mapuli sitaji pusha Levo sky mtani kuta Pigia kelele mbili wewe kwa mwoni yake Kila moja na chanja bebe na bebe yake Isi ni skills toka mtani, wana feel siku njani Bebes nataka nmwage ndani, I'm like hell no punani Ukiona serikali kuu, utaona puya kwenye air 34 GB buku, kuwa millionaire Hindo ile bad kwenye news Badili channel magu kwenye news Kabla kipima yoto kwenye news Tunasikitika kutangaza vifo vya marapa feki Kwenye
Indo news Indo kushamizuka 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 Watasema tuko bindo 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 Serikali kushamizuka 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 Watasema tuko bindo Bindo Bindo
Kutana na black MC mwenye fimbo na wacha chacha Flows inafanana sana na peso utajua mapacha Wivuka kichefu kilamba lamba inakata Ukitaka roya kirasta ni kamba na mwita rapcha Rapa za wafanyika hizi ni manga mizi Tubabu tapato chizi na tabu siponi jua Naisuta kwa mwizi mwizi wadabu inabidi upate adabu Sababu unadistabu na unazinguo Na pa blue ticks kwa IG na IP Kwenye VIP misingi na ID Acha usani na degree ya IT Afu sina team no side A no side B Wakiachwa wanaenda kwenye radio Wakifilisika kuna story yo Ya kugumu ya msikiliza Mario Misho je kushikwa yu makali yo
Kushamizuka, kushamizuka, kushamizuka Watasema tuko bindo, bindo, bindo Bindo, serikali kushamizuka, kushamizuka, kushamizuka Watasema tuko bindo, 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 bindo
Homemaker, can you please cut the beat off? Nataka nyonge wambiwe tege sikio and Wasikizi kile natural speak very carefully Cause I will never repeat Ukali ni nini, mana naona mkali ni mimi Marapa wako kali wanajua hatari ni mimi Usicheze na mimi, takwa kauna cheze na jini Sijui simba, mamba na koma na mimi Alafu na kurespect ilo sindera ukisomeza zamani Chiri best wakati niki kugugo au wonekani She, yeah it's funny But you have to grow, you're still bitch Call me Annie cause you ain't got dough I'm the illest there's never been. I just in the crown when I need the king. Nico Vindo, Nico Bob, come a mullet. Na baby ni pigi kimoku.
Ino serikali kula mizuka, kula mizuka, kula mizuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo. Serikali kula mizuka, kula mizuka, kula mizuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo.